Lowe's knows how to help make your home holiday ready for less. Get Select Style Selections vinyl flooring for just $1.99 per square foot and have it installed before the festivities begin. Our team can help you every step of the way. See a Lowe's Red Vest associate or visit lowes.com/holidayinstall to get started. Lowe's, we help, you save. Basic install only. Date restrictions apply. Subject to availability. Install by independent contractor. See associate for details. Contiguous U.S. only.
SBS, a world of difference. You're with SBS Somali on mobile, online, and on radio.
Waxaad nagala socotaan SBS Somali oo aad ka heli kartaan mobile, online, iyo radioga.
Habeen wanaagsan dhammaantiin ba meel kastoo aad joogtaan. Waa habeen Jimca bisha September ay tahay 26 sanadka 2025. Halkaad naga dhageysanaysaanna waa laantaaf Soomaaliga ee idaacadda SBS oo si toosa idinkaga imanaysa istuudioga aanu ku leenahay magaalada Melbourne. Magacayguna waa Xasan Jaamac. Wararka maantana waxaa ugu waaweynaa dab ka qarxay diyaarad ka degaysay garoonka diyaaradaha ee Auckland ee dalka New Zealand. Maraykankuna waxa uu 100% canshuuraha taarifka la yiraahdo saari doonaa daawooyinka dalkiisa la geliyo. Maamulayaasha garoonka diyaaradaha ee Auckland ayaa sheegay in howlihii garoonkaasi diyaaradaha ay hadda dib caadi ugu soo noqdeen kadib markii dab ka qarxay diyaarad Qantas ay leedahay ay ka degtay garoonkaasi Auckland kadib markii diyaaradaasi ay ka soo duushay Sydney maalinta horaanteedii. Saraakiisha ayaa warbaahinta gudaha waxa ay u sheegeen in diyaaraddu si ammaan ah ay u degtay. Ku dhawaad 16 dabdamisna iyo ambalaasyo halkaasi ay ugu tageen markay soo degtay. Haato Hoon oo ka tirsan St. John's Ambulances ayaa xaqiijiyay in 2 shaqaalaha halkaasi dhaawacyo yaryar oo sahlan looga daaweeyay laakiin aan la xiriirin diyaaradda duulimaadkeeda, laakiin cidna isbitaalka looma qaadin ayuu yiri. Maraykanka ayaa 100% canshuura saari doona daawooyinka dalkiisa ka soo gala dalalka dibadda laga bilaabo 1 bisha Oktoobar ee soo socota. Tallaabadan ayaa waxaa ku dhawaaqay madaxweynaha dalka Maraykanka Donald Trump isagoo ku qoray bartiisa bulshada ee Truth Social la yiraahdo. Halkaas ayuu ku sheegay in nooc walba daawa markaasi canshuurahaas la saari doono kuwa laga dayn doonana ay yihiin, ayuu yiri, kuwa ay sameeyaan shirkadaha ku leh ama ka dhisaya warshado daawooyinka lagu sameeyo dalka Maraykanka gudihiisa. Arrintan lagu dhawaaqay ayaa aad u saameynaysa ayaa la yiri shirkada daawooyinka sameysa ee dalkan Australia ee CSL la yiraahdo, taasoo qalab badan ama alaab badan u dhoofisa dalka Maraykanka. Madaxii hore ee hay-adda FBI da dalka Maraykanka James Comey ayaa lagu soo oogay 2 dacwo oo ah inuu been u sheegay Kongreeska dalkaasi. Ninkan ayaa wajahaya dambiyo lala xiriirinayo hadallo uu u jeediyay mar ay wareysanayeen gudiga dhanka sharciyada ee aqalka sanadka, halkaas oo su'aalo looga weydiinayay baaritaan ku saabsanaa xiriirka ka dhexeeya raashka iyo ololihii doorashada ee madaxweyne Donald Trump ee 2016. Donald Trump ayaa saxiixay amar uu ku fududeynayo in TikTok laga iibiyo China oo ay iibsadaan koox maal gashadayaala oo Mareykana oo uu ku jiro Rupert Murdoch. Amarka ayaa macnihiisu yahay in milkiilaha hadda iska leh TikTok ByteDance uu yeelan doono oo keliya in ka yar 20% markii kooxaha cusub ee maalgashadayaasha ay la wareegaan. Afar shirkadooda waaweyn oo caalamiya oo warbaahin ayaa soo saaray filim ay ku boorinayaan Israa'iil inay wariyaasha ajaaniibta u ogolaato Gaza. Filimkan oo ay soo saartay BBC-du iyada oo kaashanaysa AP, Reuters iyo AFP ayaa waxaa laga sii daayay markii ugu horreysay New York xaflad ay dhigtay gudiga difaaca journalistiyaasha ee CPJ-ga la yiraahdo, kaasoo muujinayay muuqaalo laga soo duubay colaado kala duwan oo caalamka. Waxaana filimka ka hadlayay saxafiga caanka ee BBC-da u shaqeeya la yiraahdo David Dimbley. ayadaasi xaquuqda u dooda saxufiyiinta ee CPJ la yiraahdo ayaa sheegtay in ku dhowaad 200 oo saxufiyiin ama shaqaale kale oo warbaahinta u shaqeeya lagu dilay gobolka Waabariga Dhexe wixii ka dambeeyay weerarkii ay Hamas Israa'iil ku qaaday October 7-deedii 2023. Wariyeyaasha ajaanibta ayaa laga mamnuucay inay galaan Qaasa wixii ka dambeeyay weerarkaasi. Booliska gobolka Victoriana waxa ay baarayaan tuugo xaday burkooyin loogu talagalay in la siiyo caruur xanuunsan oo cisbitaal ku jira. Booliska ayaa loo sheegay in haweene ay gashay dukaan ku yaala xaafadda Richmond ee magaalada Melbourne toddobaadkan bilowgiisii, markaasna ay 4 burkooyina jeebka iyo boorsadeeda ku ridatay kadibna ay iskaga baxday dukaanka. Milkiilaha dukaanka ayaa sheegtay in burkooyinkaasi la dhigay qaybta hore ee dukaanka, halkaas oo loogu talagalay in laga qaado si loo geeyo cisbitaalka lana siiyo caruur qabta xanuunka kansarka. Saadaasha hawada berita oo sabtiya magaalada Beed waa cadceed iyo 22, Adelaide waa roobab iyo 18, Melbourne waa qayb ahaan daruur iyo 19, Sydney inta badan waa cadceed iyo 31, Brisbane inta badan waa cadceed iyo 28, halka Australian dollar maanta waxaa lagu sarifayay 65 senti oo dollarka Ameerikanka ah.
It's Pro Savings Days at Lowe's. Get up to 35% off select major appliances and save an additional $1,000 when you buy 4 select LG major appliances. Plus, get a free DeWalt 20-volt max 5-amp-hour battery when you buy a select DeWalt 20-volt max tool. Get the job done for less at Lowe's. We help. You save. Valid through 9/26. Selection varies by location. While supplies last. See associate or lowes.com for more details and qualifying items.